Sisi tabiri penzi letu mimi sio nabii, ila na uwezo tu kufanya utulie na mi. Of course tuna mengi ya kufanya, ili nichoma jua la utoswe kupatikana. So please moyo wangu si utupe mbali, popote ulipo miko hapo mi nikijidai. Iko tayari hata tuende leo tu walai. Si unajua mimi kwako kama mkate kwenye chai. Hey shori, you know what I mean. Sijala kitu sema sana si tuinge mitini. Sendi mbali, sulize mpaka lini. Niko hapo kinitaka utanipata mjini. Usiwe na story chana nao, hata kisema tuendani baby me hey you. Baby me hey you. Baby me hey you, yeah 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 yeah. Bigu dako lale kwao, tuko ningoni minapenda kwa ukija juu. Yani ukija juu, unanimaliza.
Do that thing, baby wanna do that thing. I bet you wanna do that thing. Baby wanna do, baby do that thing. Baby wanna do that thing. I bet you wanna do that thing. Baby wanna do, baby do that thing.
Beautiful my everything, nikuite jina gani ubaki kuwa na mi. Kwako niko full, umeni Jacqueline. Hata mazoea nishachaga kwa nani. Nipe namba nikupe shamba, shusha kidogo down baby shake your bam bam. Unavyo lamba mina tamba, ongeza rojo flani na mazaga zaga. Kitandani kama sister wa yondo, usiwasikize na usijali wakisema na nyondo. Tukikatiza wezidisha mikogo, tushike chupa za belea tukicheza kidogo. Tukuchora kata tu, kwa komini kutru. Tuleza fuka boda matubaki hapa tu. Tukipanda mata tu, nishikilie juu. Si unajua kila time na kupenda bu. Usiwe na story chana nao, hata kisema tuendani baby me hey you. Baby me hey you. Baby me hey you, yeah 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 yeah. Wapigi udako lale kwao, tukio lingoni minapenda kwa ukija juu. Yani ukija juu.